Ani Aaron is Spartan. Generally, it's like the one of Satan.
Chalo wale tila bufi de papa ba imwe na nomba wale tila muti bachi kulide apeba pela juicy
gashitika nomba wale timuti iwan muti muti gashitika nomba wale timuti iwan
Bambi wa mwona mwanga Pali tangira lelo tuwa wasanga Ama palo yeti kango mchanga Lintu twale amba wale tila fiamba Apa nomba wakabilo kuntamba Life ni bato kufaita mainamba Fifine fya kuikata mukonone ya kusamba Blessed dina fiolo ane zamba Kwa titeine wale seka pakwamba Itolo shiku numa na magamba Kwambi la fipanish tuwa lichudile wakamba Blessed dito fiolo na malaki fwe
Chalo wale tila bufi De papa ba imwe na nomba wale tila muti Bachi kulide apeba pela juicy
Gashitika nomba wale timuti iwan Iwan Muti Muti Gashitika nomba wale timuti iwan
Kama dola ninkoma Kapuku kabu ya tashala wane ninsoma Nifika na kalepa topu do ninkoma Nefwele bala mukila kofe Kuwanga inepala ukila kofe Wapiaba isaka tala mukila kofe Awaba leti wufi yala mukila kofe Wale lefwele pali nomba peba pela juice Kuwechi kwa wapali nomba peba fole chut Ala nine boss ya lichija luti Nde ufanga C5 badi mudi kut
Blessed dito fiero na malaki fwe Malaki fwe blessed dito fiero na malaki fwe malaki fwe
Na mebele kaba kuchalo wale tila bufi De papa ba imwe na nomba wale tila muti Bachi kulide apeba pela juicy
Gashitika nomba wale timuti iwan
Watu gani zila vena tefyo Na vana lesa vena vamo na mudevo Kuba kulufia nga na mudi Nga wabachila vena vamo na timuti Bali filo afyo kuchita adimiti Twalisunka gemu vamo na timiti Taba tuchinga pono mwa katulepula Kwa titabo mfati moto ni stay pure Kuwa seka wa papa waipusha nanganicha Tubombesha fetu alifunya povu nanganitia Hello na season tuleko ntoka Bakala nda shani nga shangile nyotoka
Blessed dito fiero na malaki fwe malaki fwe Blessed dito fiero na malaki fwe malaki fwe
Na mebele kaba kuchalo wale tila bufi De papa ba imwe na nomba wale tila muti Bachi kulide apeba pela juicy
Gashitika nomba wale timuti iwan
Muti
Muti Gashitika nomba wale timuti iwan
Remember where you got it from, ZScoop.com.
The man that don't